Okay, good morning everyone.
Jambo kila mmoja wenu.
Hope you have enjoyed your physical food this morning. Now it is time for spiritual food.
Mpata chakula cha chakinyo, lakini sasa tunataka chakula ya kiroho.
So let's bow our heads and come before the throne of God. Our Heavenly Father, how we give thanks, Lord, that you have seen fit to allow us to live another day. The fact that each of us woke up this morning is just another sign of your goodness and your mercy, your graciousness, your patience, and your long suffering with us. Lord, we recognize we are but sinners. We deserve nothing but your eternal wrath and judgment. And yet, Lord, you have graciously provided a way, the truth, the life, Jesus Christ, that we may be reconciled to you through faith in him. And even that faith is not our own doing, but it is a gift from you. God, there is nothing good in us except for that which you are doing. And so, Lord, we just come before you humbly asking that you give us wisdom this morning. Help us as we read from your word. Help us to understand how you would have us to understand it. And Lord, help us to actually live out these truths in our lives, Lord. And it's in Jesus' precious name that we pray. Amen. All right, let's sing to our Lord this morning. Savior, like a shepherd, lead us. 1, 2, 3, begin.
Savior, like a shepherd, lead us. My sin is a sin again. In the presence of the Spirit. Jesus, blessed Jesus.
catechism question this morning continues a doctrinal study of the Lord's Prayer.
So
remember, we're referring to the second petition or the second request that we are asking in the Lord's Prayer. And remember, that second petition is Thy Kingdom Come. So now in question 115, what do we pray for in the second petition?
That the gospel may be preached in all the world, and believed and obeyed by us and our men.
So when we pray, Thy Kingdom Come, when Jesus taught us to pray, Thy Kingdom Come.
Wakati tunaomba Mwenyezi Mungu kwamba ufalme wake uje ama ufike, wakati Yesu Kristo alifundisha sala ya Bwana akisema kwamba ufalme wa Mwenyezi Mungu uje kati yetu.
What we are praying for is that the gospel of Jesus Christ would go forth.
Ni kwamba tunaomba kwamba injili ya Bwana wetu Yesu Kristo itaenea kote katika ulimwengu.
Because that is the means whereby God's kingdom comes here on earth. It is through the salvation of sinners being reconciled, being called to God through the proclamation of the gospel.
Ile hali ya watenda dhambi kupata wokovu kupitia kazi ya Yesu Kristo katika maisha yetu na matendo yake kwa sababu ya nia na makusudi ya Mungu.
And it is through that gospel of Jesus Christ being believed and obeyed by us and our fellow men.
Ile hali ya kutangaza injili kwa wale ambao wanaamini na kutii ili waweze kupokea wema wa Mwenyezi Mungu ndani yao.
Now I want us to turn to Proverbs chapter 2.
Leo tutaangazia Methali sura ya pili.
For the next several days we'll be looking at Proverbs chapter 2.
Na kwa siku kadhaa ambazo zinakuja zinafuatia tutaangazia sura ya pili ya kitabu cha Methali.
And it is true that the entire Bible is a very practical book. Not only do we have in the Bible truth revealed to us from God, but also we have given to us the practical way which we are to live our lives.
Biblia ni pumzi ya Mwenyezi Mungu, maandiko matakatifu ambayo yalielekezwa kupitia kwa Roho Mtakatifu kuandika ambao waliandika. Na maksudi yake kuu ni kwamba katika maisha yako unapewa mwelekeo na mienendo ambayo inafurahisha Mwenyezi Mungu.
And many would say that out of the Bible, the book of Proverbs is one of the most practical books.
Na wengi kwa sababu wamesoma Biblia vizuri na kuielewa kulingana na mtazamo wa Mwenyezi Mungu, wamegundua kwamba kitabu cha Methali ni kitabu kinahusisha maisha ya binadamu na jinsi ya kuishi kumpendeza Mwenyezi Mungu.
And then out of the book of Proverbs, now chapter 2 is a very practical chapter of the Bible.
Lakini tukiangalia sura ya pili inajitokeza kipekee kuonesha kwamba hiyo ndio njia mwafaka ya kufuata katika mienendo na tabia kumpendeza Mwenyezi Mungu.
And out of this entire chapter, all 22 verses, we find 6 very practical pointers or guides to our lives.
Na tunaona kati ya mistari 22 ambayo inahusisha na sura ya pili ya kitabu cha Methali, tunagundua kuna mistari 6 ambayo ina maana maalum sana na makini kuzingatia maisha ambayo Mwenyezi Mungu anaangazia ya kumpendeza yeye peke yake.
And now the one we'll focus on this morning, that which is found in verses 1 to 5.
Na leo tutaangazia mstari wa kwanza hadi 5.
Is how to find the will of God for your life.
Ni ile hali ya kutafuta mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika maisha yako.
Now this is important information.
Hii ni habari ambayo ni ama ni ujumbe ya maana sana katika maisha ya yule ambaye anaamini.
People throughout the world spend a lot of money looking for ways to find God's will for their life, which are very foolish.
Kuna watu wengi wanadhani kwamba uwezo wao katika hali ya kuwa na mali na ile cheo ama ushawishi, wanadhani kwamba hiyo ndio nafasi yaweza kugundua ile nia ya Mwenyezi Mungu katika maisha yao.
But here we have a practical guide in the Word of God on how we are to seek the will of God for our lives.
Lakini Biblia ni mwongozo kamili, inakuelekeza jinsi unavyostahili kuishi ili kumpendeza Mwenyezi Mungu.
So let's read verses 1 through 5 of Proverbs chapter 2. This is the word of the Lord. My son, if you will receive my words and treasure my commandments within you, make your ear attentive to wisdom, incline your heart to understanding. For if you cry for discernment, lift your voice for understanding. If you seek her as silver, and search for her as for hidden treasures, then you will discern the fear of the Lord and discover the knowledge of God.
Mwanangu, kama ukiyakubali maneno yangu na kuyaweka akiba maagizo yangu, hata ukatega sikio lako kusikia hekima, ukauelekeza moyo wako upate kufahamu, na ukiita busara na kupaza sauti yako upate ufahamu, ukitafuta kama fedha na kutafutia kama hazina iliyositirika, ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu, neno la Mungu.
First we are told we are to receive my words.
Ya kwanza ni kwamba tuyakubali maneno yangu.
So we are to receive the word of God. That means in order to receive God's word, we have to have an open heart to receive that word.
Mwenyezi Mungu anahimiza kwamba tupokee neno lake, tupokee ujumbe wake, na njia pekee ya kuweza kupokea ujumbe wa Mwenyezi Mungu ni kufunua akili yako na mawazo yako na kutoa moyo wako wote kwa Mwenyezi Mungu.
In other words, it starts with an understanding that the Bible is the word of God.
Na sehemu ya kwanza ya kujua Mkristo wa kamili ni ile kufahamu ya kwamba neno la Mwenyezi Mungu linapatikana katika Biblia.
And there is no other word of God outside of the Bible.
Najua kwamba ujumbe wa Mwenyezi Mungu unatokana na Biblia, maandiko matakatifu. Hakuna njia nyingine ya kupata maandiko matakatifu kupitia ila kwa Biblia.
Not which is revealed to us today. The only revelation of the word of God that we have is the Bible.
Ile njia pekee Mwenyezi Mungu amejifunua kwetu sisi ni kupitia maandiko matakatifu pekee yake.
And so when we go to read that Bible, or we listen to the preaching and the teaching from the Bible, we have to sit with an open heart. We have to be ready to listen and receive that word as it comes from God.
Wakati unachukua Biblia unataka kusoma, unatakana kufahamu kwamba unasoma maandiko matakatifu na uamini. Wakati unasikiza mhubiri ama mafundisho kuhusu dini katika sehemu yote ulimwenguni, lazima ugundue kwamba yanatoka katika Biblia ambayo Mwenyezi Mungu amejifunua kwetu sisi.
Think about that. That seems like an obvious thing, but I think many of you don't even do this. When it comes time to hearing the word of God, you're not paying attention, you're looking at what is happening outside, you don't really care that God is speaking to you through His word.
Kumbuka kwamba hii Biblia imeandikwa katika lugha rahisi ambayo kila mtu anaweza elewa na imewekwa wazi mbele yetu. Lakini watu wengi, wakati unasoma neno la Mwenyezi Mungu, wakati unasikiza neno la Mwenyezi Mungu, wakati unapitia mafundisho ya Mwenyezi Mungu, watu wengi tunapuuza na kufanya mambo yetu kana kwamba hii si kitu ya maana katika maisha yetu.
Because you don't have an open heart to receive the word of God.
Sababu kubwa na shida kubwa katika maisha ya wa binadamu wengi ni kwamba wanaona kwamba hawako tayari kupokea neno la Mwenyezi Mungu ama halina maana yote katika maisha yao.
My son, if you will receive my words.
Ndio maana Mungu anatuambia kwamba mwanangu, kama ukiyakubali maneno yangu.
If you want to know the will of God for your life, first you have to be willing to receive the word of God.
Ukitaka kujua mpango wa Mwenyezi Mungu katika maisha yako, lazima uyakubali maneno yake kwanza.
Then in verse 2, incline your heart to understanding.
Mstari wa pili nasema kwamba hata ukatega sikio lako kusikia hekima.
You are to keep the word of God in your heart.
Ni lazima uzingatie na uangazie neno la Mwenyezi Mungu ndani ya moyo wako.
And you are to meditate on that word throughout the day.
Ni lazima utafakari juu ya neno la Mwenyezi Mungu kila wakati na kila mara.
That is why we work on memorizing scripture.
Ndio maana mara nyingi tunajifunza kukariri mistari katika maandiko matakatifu.
Because we don't always have a Bible with us as we're going about our day, but any passage of scripture which we have memorized, we now have that in our heart.
Kwa sababu mara nyingi hatuwezi kuwa na nafasi ya kutembea na Biblia kila mahali, lakini ile kupitia hali ya kusoma na kuweza kukariri mistari fulani inakaa katika moyo wako na inakuelekeza kwa njia ambayo inampendeza Mwenyezi Mungu.
And we can now meditate on that word day and night as we are commanded to do.
Na hata kama utembei na Biblia kila wakati, unaweza kupata nafasi ya kuweza kutafakari juu ya jambo hilo ambalo umekariri katika mstari huo.
And no one can ever take that word from you.
Na ile ujumbe iko ndani yako kupitia maandiko matakatifu, hakuna mtu yote ambaye ana uwezo wa kukunyang'anya.
Someone might steal your Bible, someone may throw you in prison, but they cannot take away from you those scriptures which you have kept in your heart.
Mtu anaweza chukua Biblia achome, aitupe mbali ama utupe korokoroni ama aende katika nchi ambayo hawaamini Biblia, lakini ujue kwamba maandiko ya Mwenyezi Mungu yakikaa ndani yako, Mwenyezi Mungu alituahidi ya kwamba atakaa ndani yetu na hilo neno halitapotea ndani yetu.
And then look at what verse 4 says, if you seek her as silver and search for her as for hidden treasures.
Mstari wa nne unanena ukisema kwamba ukiutafuta kama fedha na kuutafutia kama hazina iliyositirika.
You are to listen for the teaching of God from his word.
Lazima usikize neno la Mwenyezi Mungu kupitia mafundisho yake.
You are to seek that wisdom from God as though it were treasure buried.
Ni lazima utafute kwa njia ya udi na uvumba ile hekima ambayo inatoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu haipatikani mahali pengine popote.
What if I told you somewhere on this campus I have hidden 1,000,000 shillings?
Je, kwa mfano tunatoa mfano ya kwamba tuambiwe sasa hivi na babaya kwamba kuna mahali ameficha shilingi milioni moja.
And I gave each of you shovels and I said whoever can go and find that buried treasure you can keep it.
Na kwa sababu anatupatia ruhusa, anapatia kila mtu jembe na kipakuo ya kwamba uende utafute hiyo pesa na ukiipata ni yako.
Would you not go and work very hard until the treasure was found?
Kweli ni kwamba kila mmoja wetu hatatungesubiri, kila mtu angeamka haraka na kutafuta njia yoyote ya kuweza kupata hiyo hazina.
That is what God is saying about his wisdom. It is far superior to any worldly treasure.
Kwa maana Mwenyezi Mungu anasema kwamba hekima yake ni kubwa sana zaidi kuliko hazina yote ambayo inapatikana katika ulimwengu huu.
And you're to search for it like a hidden treasure. You're to work. You're to spend time seeking out the wisdom of God through his word.
Ndio maana Mwenyezi Mungu anasisitiza kwamba kila wakati na kila mara umtafute Mwenyezi Mungu kwa njia ambayo ni tofauti na kuna na vitu vingine za ulimwengu, kwa sababu yeye ni wa maana na yeye ni wa milele.
And you are to determine to do what you learn and what God shows you from his word.
Na ni lazima uamue kutenda jinsi neno la Biblia takatifu linakufundisha na njia pekee ambayo Mwenyezi Mungu anafurahia.
Do you want to know the will of God for your life?
Je, unataka kujua nia ya Mwenyezi Mungu katika maisha yako?
Then study the word of God and obey the word of God.
Kwa hivyo kila mara na kila wakati soma Biblia na uweze kuelewa na uweze kutii na kufuata Mwenyezi Mungu peke yake.
That is the will of God for your life.
Ile hali ya kutii na kumpenda Mwenyezi Mungu na kufuata shauri lake na amri zake ndio njia pekee ya kuonesha kwamba umekubali nia yake katika maisha yako.
Study the word of God and obey the word of God.
Kila mara soma Biblia, itafakari juu yake, penda mafundisho yake na itakusaidia kuelewa na kutii neno la Mwenyezi Mungu.
There's no reason to go to any other person and say, "Oh pastor, oh man of God, oh witch doctor, whoever you want to go to, I just want to know what am I supposed to do."
Usikue mtu ambaye hana mwelekeo, usikue kama bendera ambayo imesimamishwa katika mlingoti katika upepo, unapelekwa huku na kule. kuwa na imani moja, kuwa simama katika neno la Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ambaye habadiliki, imani yake haibadiliki, atakusaidia.
Those are the foolish ways whereby the world, that is unbelievers, seek to know what to do.
Hiyo ndio njia watu wa ulimwengu wanafurahia kupitia, ile njia ya mkato, ya kwamba wanaweza jielekeza kwa mtu ambaye anawapatia njia pekee ya kuelekea katika haja ya kufanikiwa katika maisha yao.
But as a believer, as a follower of Jesus, there's no secret to how to discern the will of God.
Lakini maandiko matakatifu yanatuambia kwamba imewekwa wazi, mwenye Yesu Kristo aliwekea kila kitu wazi, ya kwamba njia pekee ya kumfurahisha ni kumpendeza Mwenyezi Mungu ni ile hali ya kumtii na kumpenda yeye peke yake.
You want to know the will of God for your life, you study the word of God and you obey the word of God.
Njia pekee ya kujua nia ya Mwenyezi Mungu katika maisha yako ni kusoma maandiko matakatifu na kujaribu kuyaelewa na kutii na kupenda neno lake.
And ultimately, what that word tells us, what that word says about God's will for our lives.
Na ile hali hakikisho kilele cha neno la Mwenyezi Mungu litadhihirika ndani ya maisha yako.
Is that we would be saved, that we would be redeemed, we would be reconciled to God the Father.
Neno la Mwenyezi Mungu lilikuwa wazi ndani yako, ukweli ni kwamba litatenda kazi ndani yako na utapokelewa, utapokewa na Mwenyezi Mungu, utakombolewa na utapata kibali mbele ya Mwenyezi Mungu.
We have all sinned, we all fall short of the glory of God, we all deserve the eternal punishment of God.
Kumbuka kwamba sisi wote ni watenda dhambi, tunafurahia kuishi katika dhambi, tumepungukiwa na utukufu mbele ya Mwenyezi Mungu. Na njia pekee ambayo tumepewa ya kupata urejesho kati ya sisi na Mwenyezi Mungu na uhusiano wetu ni kupitia mwanao pekee ambaye ni Yesu Kristo.
But the word tells us that God desires to save sinners, and not only does he desire to do so, he has provided the way to do so.
Na kupanga kitu cha kushangaza ama cha ajabu ni kwamba Mwenyezi Mungu katika hali yake anatamani kuokoa wale ambao wanatenda dhambi, na akatoa mpango wake wa ukombozi kuhakikisha kwamba wale ambao watakiri na kutii neno lake atawakomboa.
And God has provided that way in the person and the work of Jesus Christ.
Na Mungu amehakikisha kupitia majaliwa yake ya kwamba Yesu Kristo ambaye ni mwanawe pekee ndio njia na ukweli na uzima pekee.
That all who believe in his name will be saved.
Kwa wale wote ambao wanamwaminie wataokolewa.
So repent of your sins and fly to the Savior, knowing that there is no hope for you in yourself.
Kumbuka kwamba tubu dhambi zako na umkimbilie Yesu Kristo kama ngao yako, na hiyo ndio njia pekee utakuwa na tumaini ya kuweza kupata urejesho kati yako na Mwenyezi Mungu.
What the word of God tells us is there is no salvation in ourselves, there is only salvation by faith in Jesus Christ.
Neno la Mwenyezi Mungu limewekwa wazi kwamba hakuna wokovu ndani yetu. Wokovu unapatikana tu kupitia kwa njia ya Yesu Kristo ambaye aliletwa kwetu kutukomboa sisi.
All right, let's all stand and have Emmanuel close us in prayer.
Amen. Tuombe na tuamini. Mwenyezi Mungu, tunasema ni asante, tunakushukuru na kwa neno ambalo limepita kati yetu siku ya leo. Mwenyezi Mungu, tunaomba kwamba tuweze kulisikia, tuweze kukiri na tuweze kuamini kwamba sisi ni watenda dhambi na tustahili kusimama mbele yako Mwenyezi Mungu. Tushukuru ya kwamba umetupatia nafasi ya kuweza kusikiza neno lako kila siku asubuhi, litujenge kiroho, litusajirishe roho, litubadilishe mioyo yetu ambayo ni migumu, ile hali yetu ya kufurahia kutenda dhambi, kukuasi wewe Mwenyezi Mungu. Lakini kwa sababu ya huruma yako, neema yako na mapenzi yako, unatuhurumia na kila siku unatupatia nafasi ya kuwa na uhai na uzima ambayo inatoka kwako, ili tuweze kusikiza neno lako, na siku ya mwisho tusiwe na sababu ya kusema kwamba hatukusikiza neno lako. Tunaomba kwamba Mwenyezi Mungu utusaidie katika hiyo hali, utubadilishe mioyo yetu, utuongoze, tuwe tutembee katika shauri lako na tupende njia zako Mwenyezi Mungu. Tunaomba kwamba yote ambayo yamenenwa siku ya leo yatusaidie katika hali ya yetu ambayo ni ya upotovu, na itujenge. Tunaomba kwamba Yesu Kristo atusaidie, mwana wa pekee wa Mwenyezi Mungu. Tunaomba hayo nikiamini.
Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures, here below. Praise Him above the heavenly Have a wonderful day.